African princess. Tulianza zamani, bugana tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani, utoto ujana, kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa Kenya. Nikimona joto majasho kulowana, na data mazima mi mtoto wa mama. Yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi, washo semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Oh, Totorini, Totorini. Ah, my Totorini. Oh, Totorini, Totorini. Ah, my Totorini. Oh, Totorini, Totorini.
Nachokupendea wewe ujisiki, hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi power. Watamaliza waganga na manabi, hata wakoge madawa wakufiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi power. Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanita kimema, stories of wongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
ananipenda tu.
Iwe chumani, iwe jikoni,
ni mahaba fu.
Nakisema love you,
me I love you too. Na ndoma,
yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti
ti ti ti ti. Wali mwengu wa wapendi, washa sema aga mengi. Eti napenda kuichi, 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 kuichi.
Washa semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Comic Slicer.